Alamenti ya Uganda eyimirizza okubaganya ebirowoozo ku nnongoosereza mu bbago ly'etteeka erirungamya ebiyiiye omuli ennyimba, emizannyo, ebitontome ne katemba erya Copyright and Neighbouring Amendment Bill 2025 okutuusa ssabbiiti ejja. Omukubiriza wa Ssetteeseezo Nalongo Annette Anita Mongo Magogo yayimirizza okubaganya ebirowoozo ku bbago ly'etteeka lino olw'akalumanywere yasibuse ku nnyinga ey'omwenda mu bbago lino eyataddewo obukwakulizo ku mikutu gy'amawulire okuli Radio, TV wamu n'abantu kinnoomu abakozesa ebiyiiya eby'abalala okuli ennyimba mu mpereza za pulogulaamu eza TV ne Radio ssaako ebivvulu nti okubaako omutemwa gw'ensimbi gwe bawa bannannyini biyiiye bino. Akawungezi kegula akachiko ka Ssetteeseezo akavunaanyizibwa ku mateeka akabadde kekenneenya ebbago ery'etteeka lino kayanjulidde Paalamenti alipoota yaako eyavudde mu kwekenneenya ebbago lino era kasembye nti mu bbago lino musibwemu ennyingo erambika endagaano ekolebwa wakati w'emikutu gy'amawulire. Mutusonyiweko. Era kalambise nti mu alipoota yake yavudde mu kwekenneenya ebbago lino kasembye nti mu bbago lino musibwemu ennyingo erambika endagaano ekolebwa wakati w'emikutu gy'amawulire abategesi b'ebivvulu abakozesa ennyimba n'ebiyiiye by'abalala okufunamu ensimbi okubaako omutemwa gw'ensimbi gwe bawa. Wabula wakati mu kukubaganya ebirowoozo ku bbago lino ababaka ba Paalamenti baakubaganye empawa ku ngeri ennyingo eno gy'enassibwamu mu nkola mu nteekateeka eyo. Abamu ku babaka baakiwagidde nga bagamba nti bannannyini biyiiye bino kituufu basaanidde nabo okuganyulwa mu ntuuyo zaabwe, wabula ababaka abalala baagambye nti kigenda kubeera kizibu okussa ennyingo eno mu nkola. Bano baagambye nti abayiiya bangi okuli abayimbi bayiiya ennyimba ne bazitwala ku mikutu gy'amawulire abantu bazitegeere, kale nga kigenda kubeera kizibu ate okulagira emikutu gy'amawulire okubasasulayo ensimbi olw'okukuba ennyimba zino ku mikutu gyabwe nga tekiba kiyamba bo bannannyini nnyimba. Ababaka abamu baatuuse n'okusaba ennyingo eno eggibwe mu bbago lino, kyokka abalala baagambye nti singa eggibwamu etteeka ligenda kuba liweddemu ekinyusi nga terikyalina makulu. Sipiika Annette Anita Mongo ono yasinzidde n'asaba wabeewo okulungamya okw'amaanyi ku nnyingo eno bw'ati ensonga z'okubaganya ebirowoozo ku bbago lino n'azongerayo okutuuka ssabbiiti ejja. Mu bbago ly'etteeka lino eryawomebwamu omutwe minisita wa ssemateeka n'obwenkanya, gavumenti eyagala n'emikutu gy'ebyempuliziganya egikozesa ennyimba oba ebiyiiya eby'abalala okuli n'amaloboozi gisasulenga bannannyini biyiiye bino. Kinajjukirwa nti Paalamenti yayisa etteeka ly'erimu erya Copyright and Neighbouring Rights mu 2006 nga lyawomebwamu omutwe eyali Sipiika wa Paalamenti Jacob Olokoli Oulanyah kaakano omugenzi, wabula emyaka gyonna terisobose kuteekebwa mu nkola olw'ebintu ebizze bikyukakyuka mu nsi eno okuli tekinologiya, kale nga likaddiye nga terikyasobola kulungamya kisaawe kya biyiiye omuli ennyimba, katemba, emizannyo n'ebitontome.